Bali anza kusokota, bro nikapotoka. Alidondosa, nikampiga stopa. Buda nilikuwa nimetulia kwenye sofa. Nikikunya soda, hayuko soba.
So kuswala mobala neula. Awala jinewala. So kuyobu bineula. Pisa nengirenda neula.
Mini rasta na ubiri kama pasta. Na mambo ni sadakta, nimelipa sadaka. Mindio master na lala kwa darasa. Mademu wameja kwa kizungu wame cluster.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Basango mwala ngamlunji nyo. Takaseta kalina mbunji nyo. Takusimbe jamba nunye. Namweso nyewa na yesi mlunji.
Zake zimishika zimishika kutusi. Akicheki pesa anatoko na machuzi. Na amenikap tutadhani ukoloni. Na kunywa kofi akipiga maguti, yeah.
Baby omwavu no sense. Nebya yogera diyo na no sense. Baby omwavu no sense. Kuvalita itateka seke morose.
Sitaki nonsense, don't spoil my moment. Sitaki nonsense, don't spoil my moment.
Sagala nonsense, take away your nonsense. Money stops in nonsense, take away your nonsense.
Sitaki nonsense, don't spoil my moment. Sitaki nonsense, don't spoil my moment.
Shot kubale tolu venge. Omavu tala bikabala bakarenge. Shot vino vya genge genge. Watalita yoveda denge. Fente wazifuna baba nawe. Boyzi kubule bakuchawe. Mwavu binda mukanesa bakulioha. Inabiti tonyu nyabiba wana.
Ume wako na tomi na wakisha. Na buda kume chacho na chiki na chachisha. Nimetamba wala inawatandika. Nitawapimanisha unachomi ntawazika.
Jagala, 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 sagala kulaba yomulala magalala. Jagala, 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 sagala kulaba yomulala magalala. Lala.
Remember where you got it from. www.djericom.com.